Oho! Waite baria. Yeah, pasa uta Captain Shoro mwamba mwamba ge uchuma na ndo stili waya. Ena kubaliana na wewe she. Weka baria. Oi baba. Chapa baria. Weka tena walete. Walete. Umongo. Walekeze wenzako. Oi baba. Tommy Jones ni noma.
Weka tena.
Wakarisha vikao.
Ai ai.
Shoro mwamba ni noma.
Mama mama mama.
Tena walekeze. Mwanangu wabalishe
Umungu
Baba jena waelekeze
Chapa baria
Mwanangu wabalishe
Tende
tena Wambie waji
Mama
Siogope waji
Tena
Wambie waji
Yule
Siogope waji
Tena
Wambie waji
Yule
Siogope waji
Tena
Ipate kijansha
Mama
Wetoloka
wenye
Wasiogope galama Na lombicho seta galamia Kama pesa sipo
Mama
Toto azuri wa
Oi baba
We mitungi ipo
Tena
Sholo mwamba ni
Mpage
Ije itito yuko
Weka
singeli atawakilisha Wambie waji
Tena
Siogope waji
Maji
Wambie waji
Waji
Siogope waji
Waji
Wambie waji
Waji
Siogope waji
Waji
Weka baria Ndo kwanza linaanza ilipatila kijanja Ujachele watwende
mwanangu
jipigirie Kuhusu njia
Kajala
miyamie Patila leo mwanangu la kijanja Na wanaote tunafuta na kiwanja Weka baria Nataka nitoke na wewe Nataka nikaspendi na wewe Nataka nitoke na wewe
Kwenye
patila lobi na wewe Masi
tena
kajiandae mama Kajiandae tena Kajiandae
tena
Kajiandae
tena
Kajiandae
mama
tena Kajiandae tena Kajiandae
mama
mama Kajiandae tena dada Weka baria Jamani Alo wewe Habari toyo Yeah pasote ya Captain Shoro Mwamba Na kubaliana na meneja Wazo Msalimi uyo anko ali mwangaza Habari toyo Unambiwaje Na hiki ni kigenge cha 360 Habari toyo Chiapa baria Nambia mwenyewe
Tia
mkono papas
Weka
nambia mwenyewe
Tia
mkono papas
Weka
nambia mwenyewe
Tia
mkono papas Utakacho kuta
wena
kusaisi yako
Oi mama
Utakacho kuta
we
baba saisi yako
Mwamba geu
Utakacho kuta na mwamba saisi yako
Weka tena
Utakacho kuta na mwamba saisi yako
Weka
tena Mpo hapo patam
Mpo
hapo titoe mama Mpo hapo patam
Mpo
hapo titoe dada Mpo hapo patam
Mpo
hapo titoe mama Mpo hapo patam
Mpo
hapo titoe Walete Tommy Jones walete
wapembeni
walete
mama mama
walete
waje kati
walete jamani
oi
baba weka baria kaka eh uje tufite sidimba sidimba twani sidimba makonde chaulu gwaite chaulu gwaipiga chaulu gwairobi chaulu gwaipiga chaulu gwaite chaulu gwaite na bona voce zaga wana kuna skala Tena wanangu niskera
Tende
tena Kibao kata
kata
Mama kata kata Kibao kata
dada
Kata 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 Kibao kata kata
dada
Kata 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 tena
Kibao
kata mama Kata 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 tena
Kibao
kata dada Kata 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 tena
Kibao
kata tena Kata kata dada tena Wetu mwatafuta Na leo tumwapata
Baigogo
Baigogo
Weka tena
Baigogo Baigogo
Chawe dada
Baigogo
Weka tena
Baigogo
Baigogo
Sasa, ebu tikisa sasa nione sasa Tikisa wezele twende
Masi tena moja moja
Udada
Moja moja
Weshezesha moja moja
Udada
Moja moja
Wetikisa
moja moja
Aidada
Moja moja Miataka moja 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 Wetikisa moja 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 Weshezesha moja 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 Masi weka moja moja
Yamanu
Nanikosha wewe Wambie waje Siogope waje Wambie waje Siogope waje Wambie waje Siogope waje
RJ the DJ All day baby